tababarkanka saabsanaayo qorshayow ka diyaariyow ka sharadi iyo maamulow ka fasalki wali badan qabaday ana kumuday macallimiinta iyo maamulada iskuulada qaar ee magaalada Baydhabo waliba tababarka iskuulada iskuulka Lamar Community Primary School iyo jaamada Ganan University ee magaalada Baydhabo kaasoo soo dareeri muddo hal maalin ah macallimiinta biyay tababarkan macallimiintu qayb galeen bandhigii ashar muhiimad gaar ah lahayd habka qorshayow ka diyaariyow ka sharada iyo maamulow ka fasalka
scheme of work waa meesha ugu daran ee diyaar in lagu dhaho imtixaan hadii lagaaga qaadayo dugsi aad ku biireyso ama jaamacad oo imtixaan lagaaga qaadayo scheme of work soo diyaari scheme of workna waa sidaad soo sheegay maxaa ku xiga lesson planning ayaa ku xiga qorshaha casharka su'aalaha inta badan ee la isweydiinayo manhaj ayaa jira soo ma buugaa daawacan chemistry biology uu daawacayn haddana waa maca dalika badanaa waxaa la isweydiinayaa lesson planning casharkaaga keen casharkaaga keen oo aad soo diyaarisay yacni daily waaye wax yar wuxuu kuu fududaynayaa in casharka aad bixinaysay iyo kan inay iswaafaqayaan ay aada isku anfacayaan
istaabkan kore us a mayle casharkii shalay inuus dad warsado ardayda ka baranaa la faday markaa fasalkaa gala may suubi doon maalin way ogi un dhan ogni maalimiin isku mid maayn macallin markii fasalkaa gala nam qaaban dhagmay maaha maalinka kirinta marka may la faday walaawal rutiin inaad samaysato fasalku markii ka gala inaad arag doona barada doona markii fasalka gala meel soo biidor ardayda inaad salaan ahwaale loo wareysid den markaas ku bacda asharkii hore asharku hore iskiirid markaas ku bacda ashar nan gudub dabaada ala bart
sidoo kale ana kumida maalmiinta iyo maamulada iskuulaadka magaalada Baydhabo ay ku faa'iideysay tababarka iyo ku hadal muhiimadda sanlahay ka maalin ahaanga
lesson preparation iyo class management waan walbadanay ku faa'iidni way baan tu kumaanane aniga macallimiinta iyo jaamacadda Ganan University
la waday waan hanin gaba gabaa seminar oo ka saabsan class management iyo preparation of lessons sadex casharada la diyaariyo iyo aragtay sa galaaska la maamulo fadhi mayna aha ana maamulaha aragtay iskoolka Sanaabil haku qayb qaadanay seminaarkaasay eedana faa'iido aan lahayn may eedan kama hadnagay ha jaamacadda Ganaana oo barnaamijkaas qabatay oo taaba geliyay iyo macallimiinta oo antaniin ku jeeliyeen barnaamijkaas oo useful ka ahay ama faa'iido badanay
macallimiinta in ka faa'iideysan qaan mawduucyaal oo aan baahnaa inay xasaasi yahay in kan ilmiga ilaan subileerini may buu may deero kora laakiin sembereba may buu in macallinka la soo feeyay galbishi walan sheeg sidaas daraadee ashare oo muhiimniin haye oo macallimiinta muhiimniin haye oo wal ku bedeli doona inkastoo in bilaawada doonto baraba iskuulalka dib loo furo doona fursadaas ay ka faa'iideysan ilaa subhanahu wa ta'ala mahadle tan kale meel jaamacadii iyo macallimiinta ana biyaayeen agaasi dadka agaasi ma mahadle
eedan ka faraxsanaan tan xubid kalkii training ee qabado jaamacadda Ganaane waliba lahaa eedan ma sintiin maadaama dhiirigelinayaan sameeyay tan waxaanay baleeray Shamsul Aadan Maxamed ee meeba kumida ahaa macallimiinta geeko ka faa'iideysatay tababarka saabsanay lesson planning iyo nahaymeeleeray class management ee walbadan ee ku faa'iidi oo kumida sidoo meeleeray ardayda aan dhaqan lahayn xilliga galaaska jiraan sameeyleeraan ashar han diyaar sidoo fadi ee eeda ma hasmiin professor iyo nahay dadkii ha awaabulin